ndaba mu linene mtate enensi nebwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo awatali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo awatali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu Nebwoba mutono nga Dawudi Mumukama Goliaso mumega Bakulaba nge chitagasa na ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika Kululuo mukama likoleteka Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Jotalaba binene Ebisindikibwa Binaba bibyo awatali kuvuganya binene Wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti Mukono gwani ogukwata wano awaluma ne wawona Lulimi lwani lwe tusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu ne bibula Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika gwe kululuo mukamela likoletaka Meme yange onywelanga Mutima gwange Talaba binene ebisindikibwa binaba bibyo awatali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene